Dream City. This is summer on this one. Nilipokuomba kumi ukanipamia, nilipokosea ukanisaidia, mama mama. Bega kwa bega na mi
mama,
nadeka kwa nani
mama,
mwenye huruma nani
mama,
hakuna kama nani
mama.
Mama yangu mama, mama yako mama, mama yetu mama, mama wa wote mama. Mama yangu mama, mama yako mama, mama yetu mama, mama wa wote mama.
Mama, 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 nakupenda mama. Mama, 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 nakupenda mama. So mama,
imagine taking your mama to dinner or lunch or anything like that. Buy her anything she wants, like it's her birthday. Yeah, siwezi kusahau siku nataka sign. Dili ya kwanza hiyo ilikuwa zamani, kwa duli ya fopo kanisani. Mana kwa umri wangu haiwezekani kusign. Kaja kwa mwaga wino, mama ukani bless. Duli ya kanipa jina,
yeah, young D.
Siku napiga show, baro kaja stage ukafunika show nzima. Mama yangu mama, mama yako mama, mama yetu mama, mama wa wote mama. Mama yangu mama, mama yako mama, mama yetu mama, mama wa wote mama.
Mama, 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 nakupenda mama. Mama, 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 nakupenda mama.